kuja kukua. Wow, wow. All your mwana alina pote. All your mwana mpete bupete. The one I want to show my body. Tuangale na yenga tuliva pate. All your mwana alina pate. All your mwana mpete bupete. The only I want to show my body. Tuangale na yenga. All your mwana amazimo all your mwana.
Ita wakulabe Jira tulumia balabe Banjo japa kubia migele Ojapa kubia migoja katale Zolumula wa mwenti kale mpabuka Newe mbantambula nteguka Sima nyichichiri na yansanyusa Wabulomwa no no Onze juzi somu kwa no wetu Jempulira chilote gabanga matu Love baby baby what should I do Kubankwa kala musajia watu.
Ja kukua kala benja kukua.